inhliziyo iqhela uthande yaphuphuma iqhela uthande yaphuphuma
I don't know, go for no, don't say I'll be like, I'm